ụfọdụ ọ wee atụ ọsọ aka nye ha wee awa ịwara sụ a satana ụmana wee nyere gị daa wee gụnwone ma nene ma dee ịtawa ma mmụọ nyeghati a ịbaba satana nwa aka eme gbenyi na wee zọrọ nwụ wee anyụ tụọ wee aka ma alewe owe jiba owe pọrọ onye ha wa ọkụ alewe wee ofuru aka kpee sụ a si na ọmụna ha wee ga daa ma ntị ma jaba